Omuyambi w'abakulembeze b'amasomero obuvunaanyizibwa balina okubanga tebatya okukkiriza ng'olusomero lwa ttaamu esooka olw'omwaka 2026 lujjibwako akawuka okutandika olunaku olw'enkya. Ategeezezza nti n'abakulembeze b'amasomero tebasaanye kupeeka abazadde ensimbi kubanga abazadde abasinga baavu ng'abaana bali mu kkomawo kubanga bwe batyo basoma basaanye basobole okubanga bwe tebakwata mpolampola okutuusa banaamalamu enteekateeka okutuusa banaamalamu school fees yenna. Era ng'onategeezezza nti bagenda kukola n'ebikwekweto okusobola okufunza abaana bonna abanaasangibwa nga bali mu ssamba ly'ebikajjo amasamba g'emiceere mu bitundu bino nga tebagenze ku ssomero kyokka ng'olusomero ttaamu esooka lujjibwako akawuka omutongole olunaku olw'enkya.
Mugezeeko nnyo okuteekawo security ku miryango n'okukebera abantu bo bwe twagaana ddala omukiseera bino ng'abaana bali abaana ku masomero abaana kikwanisi abaana okujaga abaana bai abantu bekula ba booda ajaga okubiriza abazaire bawalekera abaana bakumasomero bakujaga ku masomero enetabo nesasaana bakwama bano ku masomero nensuka okulabulira anaakubekuula bajirakakuto abaakukolaku kowetaana ddala kumanyiriza muntu nabyoga andakira okubiriza naddala batulakisi abali ku nguudo nibanange mutuyambe ku nguudo muba ku nguudo okwo mutaasya bantu bantu batuuka naddala omukiseera bikakubireka bantu ku masomero batika ekibaga kizibu ekibaga kikwiremu tokanegwa obaganda nga abaana kaisibanyi bakwiremu n'abantu kaisibanyi kuba sabbe nga mulabirira bantu ku nguudo okwo tekubaakuli nga muli ku masimu ku whatsapp.